don't use it.
Mungu dereva mse, Mungu dereva she. Ngoja nikupe story, hebu sikia story, story ya maniga. Ya maniga ona na 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 maniga mzaliwa wa TZ, umaarufu kama nabii, anakwenda kwa maski huku maisha ya leo bado nampa CV. Toka shule ya msingi darasa bado ila sera kichwani, ugali wa filimbi nyumbani gado, yote maisha jamani, na mama kawa dingi nyumbani bado hajapata ramani. Ile kufumba kufumua maniga tu wana fosi, ile ishiki bosi bongola ndi akili. Mungu kampa kishosti kashtuma kijoti na watoto wawili, nyumbani hakuna noti, anaumiza ndo sisa nini anasubiri. Gazabuka roboti anachanga vinoti, safari we kamili Agafrika, South Africa, home familia nyuma uhakika. Mungu dereva katuwa na pipa, leo imeisha kesho imeandikwa. Mixa mbaka figuri ya kashika, namba akapita. Oni ye, story ya mania.
History. Ona maisha shida shida, kikikuza wida wida, iwe jua iwe mvua, makanza kuiba iba, kumwa bila tiba tiba, maisha ya kuiga iga, na wizi ni akatua, vishawishi visivyo na faida ida.
Arobaini ngumu akaenda rumande, OTF ikabidi ajichange, yani majonzi sio arambe, ekakasase kabidi ajipange.
Baada ya kutoka jela haya maniga mbali usela, maniga peperusha bendera, haya maniga yelimu kwa masela. Ona ile kufumba kufumbua maniga tuwa na fosi, ile ishiki bosi bongola ndi akili.
Mungu kampa kishosti kaistuwa kijoti na watoto wawili, nyumbani hakuna noti, anaumiza ndo sisa nini anasubiri. Gazabuka roboti kafosi pasporti, safari ya kamili, wanamwita maniga OTF, 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 OTF. Story ya maniga,
Montana, Yehudi wa Jozi,
Salonti,
bado hajapata.
Ona bado hajapata. Alisi hajapata. Ona baba Ilhamu hajapata. Ona Benjamin Jibu hajapata. Basidi hajapata. Maniga kibi hajapata. Na magoridi hajapata. Chuchu kiboni hajapata. Na babdosi hajapata. Siyosi ajenti Chimwali Paulo Kisesa Fontachi Nishai Mbatisa Bramfonti
Mungu dereva
Siakupima
Anuizi
Santana
Chazesi
Mwazari
Ush.
Kida Monta
Sigo Miziki
Tan for touch Menda ya mikono
Chimba 26
Maniga Daddy OTS
Mungu Dereza
Freedom Music.